this for you. From PK to Nafsi, a magical music. Oh, shame.
Nafsa wakwigomba kumu, nava wakwitaka foko. International tori loko, kanku yimbiri neri foko. Afika kako kachinyomo, kuli rompa kumsama momo. Lavu yeri mwevi soko, webu kisi webu labo. Olika chupaka minyo wota. Kaisumuru lanze ngandi munyota yomu kwano. Namu winta ya kweka sweta neri punta. Tonja buli ranzo jakunzi tachecho mkwano. Cause I love you.
Nicho si chekana.
And it's only you.
Mbaga na vegana.
Napsa I love you.
Jane maka nukudiza abasoka vona nukudiza. Lafu yonze ya mfunza katendi savanti ndiho kuweleza. Chana kwe wansotinga akakoya kamfitinga. Zendi kabungwela wankochinga choya kala nipusavinga.
Atoba budiwembe lankulaba kumpune kaonzo uvino jande kukalaba.
Cause I love you.
Nicho si chekana.
And it's only
you. Mbaga na vegana.
Nabza I love you.
Nicho si chekana.
And it's only
you. Mbaga na vegana. Oh my baby, jeva kutimba kubitimba. Nenkwa balangu usati, jeva kuziga kubisige. Navana nozari randari wankuza. Abaso kano kutiza kano vinkubia. Novula muno uchusa ava tu trininga.
Cause I love you.
Nicho si chekana.
Baby you know.
Baby it's only you. Yese muno. Yese muno.
Cause I love you.
Nicho si chekana. Yese muno. Yes, I'm
it's know. Only
you. I want you to know. Let you know.
Baby, si kwegana. Napsi si kwegana. Ipike ta kwegana. Bafeke